Bedrilo, 30% na bado, niko mabale. Bedrilo, 30% na bado, niko mabale. Ziko bedrilo, 30% na bado, niko mabale. Na staga mpaka kufa wakadinale. Macha ziko bedrilo, 30% na bado. Macha ziko bedrilo, 30% na bado, niko mabale. Bedrilo, 30% na bado, niko mabale. Na staga mpaka kufa.
Lately Joe, wanabonga niki get hido. Macho ni battery low, take katika na get reload. Ninachonga nikichoma majani, holy water ya kutoka dasani. Na kwani, kwambi, maybe nimegonga makonyagi na machwadi. Baby kuja hapa nkufanyie hypnosis. Shake haga mbaka utapeleka hypnosis. Bale ngale vela nare waga high cost. Joto geti kale antaka ntoke na cost. Nina kam na bang na wacho wamefika juu. Kam na bat na mini kona kikapu. Hong Kong eyes utadhani Pikachu. Flow so nice na kocha na hiccup. Zimefika mahali zimenishika design. Niko mangwai wa line na mimi sita resign. Kama wangari madai mini ko bond kutetea miti. Nita reform kushinda John kere ya miti.
Battery low, 30% na bado, niko mabale. Battery low, 30% na bado, niko mabale. Macha ziko battery low, 30% na bado, niko mabale. Na staga mpaka kufa wakadinale. Macha ziko metrilo, 30% na bado. Macha ziko metrilo, 30% na bado. Metrilo, 30% na bado. Na staga mpaka kufa. Metrilo,
ndo symbol ya kuonesha seza gichesa tibang. Sa chini ya kitanda, seza gonecha symbol that I'm making bro. Forget it bro, prezo kumpreachi ya njili ya tingada. Nadwa, hasa ka njini ya kiganda. Yando day tutaita genius ni danda. Genius ni danda. Siona jeni head bomba kituza taksim. Maziki tu sura kiatu nyote kamko dadi. Ata fiset chips funga ndo punguza zami. Kicha mpiche shori wako nani. Na hizo vitu fake punguza I mean. Cause bulldog saka chuja azim. Chunguza leather fiti bora sin chunguza lexin. Yeah, so I twist a coin. Kauna njaro ya kudek sari splifa join. Case chunga lao zivu tajingiza boy. Kamiza bitch of how get your point. Call it blessed to impress you may disappoint. That's why the location Gucci Versace to support. It's a fault. Little bigger beating out a poop friend. Can you feel more than some to two pen? The man is never cause a Wu-Tang. The man cause single neck na dunga few chains.
Macha ziko battery low, 30% na bado, niko mabale. Battery low, 30% na bado, niko mabale. Macha ziko battery low, 30% na bado, niko mabale. Na staga mpaka kufa wakadinale. Macha ziko battery low, 30% na bado. Macha ziko battery low, 30% na bado, niko mabale. Battery low, 30% na bado, niko mabale. Na staga mpaka kufa. Macho ziko battery low, 30% na bado, niko mabale. Battery low, 30% na bado, niko mabale. Macho ziko battery low, 30% na bado, niko mabale. Na staga mpaka kufa wakadinale. Macho ziko battery low, 30% na bado. Macho ziko battery low, 30% na bado, niko mabale. Battery low, 30% na bado, niko mabale. Na staga mpaka kufa, niko mabale.